Babu.
Eh,
mimi bwana safari nimerudi bila zawadi bwana kwa sababu safari zote kila nikirudi nawaletea ndugu zangu wote zawadi. Kwa hiyo safari mimi nimerudi na kiatu changu hiki la kuchumpa nitavaa mwenyewe bwana.
Hivi mzima una akili kweli? Unapotoka zako huko Ulaya kuja hapa mjini kuwaletea ndugu zako zawadi, unamkumbuka gharama wewe? Lama mumkumbuka.
Ah. Imeisha.
Nasema hivi kwa sababu mnamsahau Rama. Sasa hilo la kuchumpa lako utampa Rama.
Basi kama hivi la kuchumpa la kupalama.
Eh, la kuchumpa la kumpalama.
See na ene one.
Yeah, what up my nigga?
It's your money again.
It's just a fish on my nigga. What up my nigga? It's cozy locks. They call me King Zilla. You know, huh? And everybody, huh? Sema la kuchumpa la kuparama veche buku jelo lina garama la kuchumpa la kupalama veche buku jelo lina garama la kuchumpa la kuparama kavam gambo mpaka afisa usarama wanavaa Gucci mpaka Louis V mina la kuchumpa bado VIP nikivaa naonekana kama kidume buku jelo mesagula mitaa ya Karume nikinge club na kamata hadi wachumba hawajui nimesagula kwenye mitumba usiku wanakuja wachawi vigagura hawani longyo na data na bonge la dula chini la kuchumpa kati jinzi chupa hari jisoni kitembea ata Rufiji sinaga mkanda kiunoni mizangu mkwiji mimtoto fori hafi na story miaka 800 natembea na rishi sori
chende
la kuchumpa la kuparama beiche buku jelo lina garama la kuchumpa la kuparama beiche buku jelo lina garama don't touch me utani chafua sabuti kama ili weweze nunua asema don't touch me utani chafua sabuti kama ili weweze nunua nasema don't touch me utani chafua sabuti kama ili weweze nunua nasema beba beba mia tano nasema mia tano mia tano nasema beba beba aya mia tano nasema mia tano mia tano nasema mia tano mia tano nasema beba beba mia tano nasema mia tano mia tano nigga la kuchumpa la kuparama beiche buku jelo lina garama la kuchumpa la kupalama beiche buku jelo lina garama don't touch me utanisha fuwa sababu buti kama ili weweze nunua don't touch me chafua kwa sababu buti kama ili weweze nunua yeah it's just a free summer nigga la kuchumpa la kupalama yeah dedicate to all my nigga in the hood you know mabari ya otu unye la kuchumpa la kupalama na la kuchumpa la kupalama yeah they call me King Zilla you know my boy C9 and Eric and this one nigga
la kuchumpa la kupalama la kuchumpa mnaona ya imeisha.